VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese mwiriwe neza. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga mukanya tuza kubagezaho nyuma y'amakuru mwateguriwe kandi mugezweho muri uyu mwanya na Edi Rwema.
Mu Rwanda guhera none kugeza kuwa gatanu hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku bukungu bw'isi, World Economic Forum. Iyo nama yitabiriwe n'intumwa zirenze 1,500 irigira hamwe ingamba zikenewe zo guteza imbere ubukungu cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Itangazo dukesha umuryango mpuzamahanga ku bukungu ku isi, World Economic Forum, rigaragaza ko ubukungu bwa Afrika butazatera intambwe ikomeye muri uyu mwaka kubera imiterere n'imihindagurikire y'ubukungu. Iryo tangazo rigaragaza ko ubukungu bwa Afrika butazarenza igipimo cya 5% muri uyu mwaka. Ariko uwo muryango werekana ko ubukungu muri bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afrika buzazamuka nyuma yuko ibyo bihugu bitangiye gushyira mu bikorwa ivugurura ry'ubukungu no korohereza ishoramari. Iyi nama iteraniye Kigali mu Rwanda yatumiwemo abakuru b'ibihugu bya Afrika bagera ku 10, impuguke mu by'ubukungu, abakire ba mbere muri Afrika barimo Aliko Dangote, Patrice Motsepe, Tony Elumelu, Precious Motsepe ndetse hakaba harimo n'abandi banyacyubahiro barimo Grasa Machel, umufasha wa nyakwigendera Nelson Mandela, Nkosazana Dlamini Zuma, umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Akinwumi Ayojay Adesina, perezida wa Banki Nyafurika Itsura Amajyambere n'abandi benshi. Ubwo aheruka kuvugana n'itangazamakuru, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Claver Gatete yavuze ko abayobozi mu nzego zinyuranye za Leta, izabikorera na sosiyete sivili bazitabira iyi nama bakaziga ku buryo ubukungu bwakomeza kuzamuka, uko iterambere ryakomeza, uko nuko bakomeza guhanga ibishya no gutera imbere muri rusange nta usigaye inyuma ku mugabane wa Afrika. Mu Burundi abantu barenga 100 nibo bazindutse bahagarikwa n'igipolisi muri zone Musaga mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura. Igipolisi kiri kumwe n'abayobozi basuzumye abafite ibyangombwa maze barabarekura. 4 nibo basigaranywe n'igipolisi. Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abo 4 ari inkozi z'ikibi zashakishwaga n'inzego z'umutekano. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu i Bujumbura mu Burundi, Eloge Wirikaneza. Eloge, igipolisi gihera kuki kwita abo bantu 4 inkozi z'ikibi?
Edi, mu gipolisi nitwo vuga ngo hari amajambo menshi basiguye mu kuvuga ko ari inkozi z'ikibi, ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumenyesheje yuko aba bantu bari basanzwe bazwi kandi baronderwa n'inzego z'umutekano mu makuru bafise. Nayo umukuru wa zone Musaga Antoine Rumenyetso yatubwiye yuko mu bisanzwe icyatumye hanini iki gikorwa ari kubera aha ku Musaga mu ndwi iheze hari umuntu yahiciwe. Nkabwira abatwumviza ko mu ndwi zibiri kuva itariki ya 28 ukwezi kwa 4 gushika uyu munsi aho ku Musaga hamaze gupfa abantu bagera kuri 11, indwi muri bo bakaba bishwe barasiwe mu bunywero. Ahanini rero ubona ko inzego z'umutekano igipolisi cyazindutse kugira ngo gifate bamwe mu bocikeka nk'uko umukuru wa zone Musaga yabivuze. Yabwiza ati biraboneka ko hakiri inkozi z'ikibi zinyegeje hano muri zone yacu.
Ese umukwabu nk'uwo wakozwe na polisi usanzwe ukorwa mu yandi makaritsiye agize umurwa mukuru Bujumbura?
Uwo mukwabu urakorwa mu yandi makaritsiye kandi ahanini ubuye nk'uko haheze amezi arenga 3 Leta yarabikoze ibikije mu rwego rw'igihugu rujejwe umutekano Conseil National de Securite, nuko abantu bategetswe kwandika mu makaye y'ingo ababaho canke ingenzi ziba zaharaye. N'uyu munsi ayo makaye niyo yakoreshejwe kugira ngo abantu bari bafashwe barenga 100 baheze barekurwe hagasigara abo 4 bonyine.
Urakoze Eloge Wirikaneza, turakomeza ayo makuru mu mwanya isa 12 zuzuye z'umugoroba.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda barakoze bagenzi bacu Edil Rwema na Eloge Wirika neza batugejejeho amwe mu makuru avugwa uyu munsi. Iyi rero ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ni wa mwanya rero w'ikiganiro muri Isanga, ikiganiro tubagezaho buri munsi. Imyuzure imaze iminsi yibasiye ibice bimwe by'u Rwanda n'iby'u Burundi. Uyu munsi rero turarebera hamwe ingaruka byagize ku buzima bw'abantu cyangwa se izo bishobora kugira mu bihe biri imbere n'uburyo zakwirindwa cyangwa se zakumirwa. Turebe ibirimo gukorwa muri iki gihe mu kugoboka abakozweho n'imyuzure n'uko ibintu bihagaze muri rusange. Muduhe rero telefone zanyu tuze kubahamagara mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ya WhatsApp nyibibutse ni 202 841 99 31. Nsubiremo ni 202 841 99 31. Mushobora kandi no kutwohereza ibibazo mwifuza kubaza, ibibazo cyangwa se ibitekerezo bigufi kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Nagira ngo rero mwese mbahikaze kuri radio yanyu. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Madame Mukantabana Serafina, ni Ministre w'imicungire y'ibiza n'impunzi mu Rwanda. Ministre Mukantabana, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ye, mbashimiye rero kandi uyu mwanya muduhaye. Ndabize ko mwegomwe byinshi muri ibi bihe muhanganye n'ikiza cy'imyuzure. Nkaba mbashimiye rero kuba mwemeye rwose kutubwira uko ibintu byifashe ubu. Nagira ngo mu gutangira mutubwire muri make uko imyuzure imaze iminsi yibasiye ibice bimwe by'u Rwanda yifashe muri iki gihe tuvugana.
Murakoze. Nagira ngo uko mwabyumvise muri kino gihe twagize imvura idasanzwe yavuyemo ikibazo cy'ibiza by'umwuzure. Ibyo rero bikaba byaratangiye mu by'ukuri muri uku kwezi kwa kane, ariko ku kwezi kwa gatanu bikaba byarabaye nk'ibyiyongera cyane, aho mu karere ka Gakenke mu by'ukuri begeye abazi u Rwanda iriya misozi ya Gakenke maze kurenga hafi za Base ubona ko igenda isa n'igenda itenguka. Mu karere ugeze muri santere ya Gakenke iriya misozi yose ukikije ukabona igenda iriduka. Ikaba rero mu ijoro ry'itariki ya karindwi risira ya munani y'uku kwezi, akaba imisozi yaratengutse cyane ikaridukana amazu. Aho turi kubarira ubu ngubu abantu bagera kuri 35 bitabye Imana, n'amazu arenze 200,000 rebye n'200,000 yasenyutse, ariko ukabona ko hari ingo 400,000 mu by'ukuri bizaba bisa naho biregetse. Iyo mvura kandi ikaba yarageze no muri Muhanga, aho muri za Nyabinini twatakaje naho abantu bagera ku 8. Hanyuma hakaba hari n'amazu agera ku 113 yasenyutse. Ubundi ahandi yageze ni Rubavu, aho inzu yatengukanye umuryango urimo hagati abantu 4, no muri Ngororero naho inzu zatengutse ariko hakaba hari n'abantu bamuza yitabye Imana. Ubu rero bikaba ari mu by'ukuri ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane cyane mu majyaruguru muri Gakenke na Muhanga muri iyo misozi, aho biboneka yuko hari abantu benshi bari hanze badafite aho bari basa n'abacumbitse mu bavandimwe, ariko nanone muri Gakenke ugasanga naho bacumbitse naho haranegetse.
Ndumva ari ikibazo gikomeye, abantu barimo gupfa, abandi bakaba barasenyewe, bakaba bari ku gasozi. Ubu se minisiteri yishinzwe imicungire y'ibiza irimo gukora iki mu gufasha abo bantu?
Igikorwa cya mbere ni uko hari ukubageraho kibikingiriri za mu Rwanda akora ibitegetsi ugiye niyuza kumugeraho mu masaha atarenze 28 ibyo bikaba byarabaye rero abantu babagezeho bareba ibibazo uko biri batabara batanga ubutabazi bw'ibanze burimo no kwifatanya n'ababa babuze ababo kuko mu by'ukuri imiryango iwabo izababa ikeneye kwegerwa benshi barahungabana kugira ngo byibuze bikomeze no guhungabana hanyuma ikindi nanone baba basigaye baba basigaye iheruheru ku buryo baba bakeneye ibikoresho byose by'ibanze bishoboka mu by'ibanze leta iwacu yavuga tuti nubwo umuntu yajya gucumbika byibuze yagenda afite icyo yirosa afite icyo yaryamaho yabona icyo ateka akabona icyo abitekamo ubwo bivuga yuko ibikoresho by'ibanze bya mbere twabigejejeyo ubutabazi nabwo bushingiye ku biribwa nabwo twabanje kugira ikibazo cyo kugera aho abantu bari ariko tuza kumvikana yuko turi ahantu tubahuriza noneho n'ibiribwa bikabageraho kugira ngo icyo ni cyo cyakozwe ariko uko mubizi iyi mvura yari yangije n'imihanda ku buryo nk'abari bari Muhanga byari byatugoye kugira ngo tubagereho uyu munsi nibwo turi mu gikorwa cyo kubafasha bikaba rero nyuma y'ubwo butabazi bw'ibanze harakomeza indi mirimo dufatanyije n'izindi nzego kugira ngo turebe noneho mu buryo bwimbitse icyakorwa cyane cyane mu buryo bwo gukumira ibindi biza bishobora kuba byaza bigahitana n'ababa bari basigaye kure no kureba ngo ese barimuka barimukira hehe baraba bari hehe bazakura hehe ibyo byose niyo mirimo ikiri gukorwa ubundi no kumenya ngo kuko ikigaragara cyo ntabwo n'inzu yaba yabigitseho gatoya ntabwo twaba mutugiye kuyisaniraho iri kuko hano ibintu bikomeye kuko biragaragara yuko n'ubundi aho bari bari ubuzima bwabo bwari mu kaga bityo rero ntabwo twajya gusana inzu iri mu bibazo nk'ibyo ngibyo ubu turi kureba tuvuga tuti dushake site baba bariho akarere kaba kari gushaka ibibanza abo bantu batuzwe mu midugudu mu buryo uburyo bujyanye n'imiturire n'ubundi mu Rwanda uteganyijwe ubundi no gukomeza kubatabariza kuko mu by'ukuri leta yakoze ibishoboka byose ariko biraboneka yuko bikeneye ingufu zirenze tukaba tukomeza rero kuvugana n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo turebe uburyo ki nta muntu waba warokotse ibyo biza wagira ibindi bibazo bitewe n'uko wenda hari ibibazo yagize bititaweho.
None madame Mukantabana, hari ibibazo mu burimo guhura nabyo cyangwa se inzitizi mu kubonera ubufasha abo muri ibyo by'ubutabazi? Hari ibibazo murimo guhura nabyo muri kino gihe mu gutabara abo ngabo bahuye n'imyuzure?
Birumvikana yuko iby'ibanze bigenwa biteganya mu ngengo z'imari zacu biba biri mu mategeko leta y'u Rwanda yabisanze ariko birumvikana yuko bariya abantu urebye uko ikibazo cyabo kiremereye bakeneye kwitabwaho birenze nta kintu bagifite namba bakeneye kwitabwaho birenze ubu ngubu turi kubarura kugira ngo turebe mu buryo busesenguye bihagije kandi bureba igihe kirekire ibyarabikenewe kugira ngo rero ubu uyu munsi wenda byatugora guhita tuvuga tuti nimudufashe mugire gute turashaka kugira ngo tubone turebe ibikeneye turebe ibiri mu bushobozi bwacu dufite noneho ibindi byabura niho dushobora kuvuga tuti none dufashe ariko dufashe mu buryo butari ukuhubuka tuvuga tuti muradufasha kuri ibi nibyo dukeneye ibi atari ukugira ngo abantu bose birukanye ngo basa nk'aho igikuba cyacitse noneho bahurure rimwe na rimwe hari igihe hazamo akajagari abandi bakabikoramo bakaba bigira abashaka kubiriramo barira ku kaga k'abandi icyo rero nicyo dushaka kugira ngo hatagira uwitwaza ngo hari ibibazo bimwe byabaye hanyuma abe yashaka kubikoramo izindi politiki zidasobanutse.
Hari rero abibaza impamvu ministeri ishinzwe ibiza itaburira abaturage gibona hari ikiza kibogarije kandi iba ifite amakuru aturuka mu bashinzwe iteganya bihe mu bivugaho iki
ngirango ikibazo gihari ni guhindura imyumvire ngirango naho ubundi kuburira bwo baba bahuriye buri munsi iteganya gihe riba ryagejejwe hirya no hino kandi na dufite n'abanyobozi bagenda bahagarariye abo twita za antene za midimari hirya no hino ayo makuru baba bayatanze ari ugasanga hari cya kibazo cy'imyumvire tugifite kimwe cyo kuvuga ngo ngenda mu makuru n'umusozi mu gakondo y'ababyeyi banjye ibyo duhinduka by'ibihe muvuga na ntaryo abandi ku bataribonye ibintu nk'ibyo ngibyo bigisaba yuko hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo imyumvire ihinduke abantu bumve ko ibihe byahindutse ntabwo bikiri bya bindi be kugendera gusa mu kuba ngo n'abandi barahabaye
ubu se ahantu hakunze kwibasirwa n'imyuzure nka minisiteri y'ibiza iteganya iki kugira ngo abahatuye batazahura n'ingorane ko biba bigaragara ko ari ahantu nyine haba hakunze guhura n'imyuzure
ubundi na mbere y'ibi ngibi byose hari akazi kakozwe gakomeye ko kureba abantu bose batuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gushyiraho gahunda yo kubimura yo kubasaba kwimuka cyangwa se kubafasha kwimuka ku batishoboye ubwo rero iyo gahunda mu by'ukuri yarigeze kure yarigeze kuri 80% abantu bimuka ariko ugasanga nyine hari icyo kibazo cy'imyumvire gituma hari abagikomeza kuba batuye mu manegeka uko tuhita ibyo rero bibaye mu by'ukuri hari abakiri bari bakiri muri ahantu hatameze neza uretse ko nko mu byabaye muri Gakenyeho na Muhanga bigaragara yuko ni ikibazo kirenze n'ibyo umuntu yashobora guteganya
Madame Mukantabana Serafina muri ministri w'imicungire y'ibiza n'impunzi mu Rwanda ntitwavuga kuri ibi biza by'imyuzure tutavuze no ku mpunzi gatoya tuvuge nk'impunzi aho ziba haba hari hashobora kwibasirwa n'ibiza byinshi ubu haje nk'imvura nk'iyingimaze iminsi ikaba yarasenyeye abantu ikaba yarangije imihanda yarahagaritse byinshi bibyeze nko mu nkambi y'impunzi cyangwa se nkambi z'impunzi hateganywa iki
erega ubu ngubu tuba dufite twakwita contingency plan ariko n'ibyo ngibyo twavuga ntabwo ari ukuvuga ngo biramutse turafite n'ikibazo n'ubundi cyari gisanzwe mu gihugu mu nkambi ya Gihembe muri Gicumbi ibibazo twabigize by'imvura izana ikintu cy'umuhora munini hafi y'inkambi aho twanagize n'impunzi ndetse tukagira batakarijemo ubuzima dufite ikibazo mu nkambi ya Kigeme dufite icyo kibazo cya zaruwe zigenda zica zikaba zatukane n'abantu mu nkambi ya Mugombwa ndetse n'iya Nyabiheke ese mu by'ukuri urebye uko u Rwanda ruteye n'aho inkambi zacu zigiye zubatse icyo kibazo kigendeye ku bikikije ku bidukikije cyo turagifite bityo rero ingamba twagifatiye bikaba ari uko nk'uno mwaka duhere uno mwaka tumaze kubona ko ari ibibazo bikomeye cyane bigomba kuba ari byitabwaho buri munsi twasabye HCR kwishyiraho mu buryo bugaragara umufatanyabikorwa uhoraho wita ku bidukikije mu nkambi no mu nkengero z'inkambi ikindi cya kabiri ni uko natwe hano muri Midimari dufite abakozi bariho bahora bakurikirana uko inkambi zitaweho mu buryo bw'ibidukikije ikindi cya gatatu ni uko twashyizeho gahunda kuko akenshi usanga impunzi n'impamvu zihora n'ibibazo muri izo nkambi ariko nazo ubwazo ziba zagize uruhare mu kwangiza ibidukikije birimo amashyamba aba yegereye inkambi tukaba rero twarashyizeho gahunda yo kongerera impunzi ubushobozi bwo kubona ibicanwa biramba dukoresheje kuba nka imbabura ducanisha ibicanwa bikeya tukaba tunari no muri gahunda yo kugira ngo dushake ubundi buryo impunzi zajya ziteka zigacana zidakoresheje ibiti amashyamba hakaba na gahunda rero yo guhora dutera amashyamba hafi y'aho impunzi inkambi z'impunzi ziri ndetse no mu nkambi aho bishoboka na gahunda yo guhora dukora imiyoboro y'amazi no gutanga ibigega kugira ngo amazi yo mu nkambi afatwe izo zose zikaba ari gahunda ndende harimo izikorwa umunsi ku wundi zigamije kugira ngo ibidukikije mu nkambi bye kwangirika bityo n'ibiza bishingiye kuri kwangirika kw'ibidukikije bigabanuke
ni radiyo
hakajyaho gahunda ndende yo gusana no kuvuga kongera aho ngaho bigaragara ko imihoro yatangiye kuyikora iyo ngiyo ikaba yakorwa kuburyo itashyira abantu mu kaga ubushize wo muri gihende mu gigo twawukoze ariko imvura y'ejo bundi nayo isa naho iburushije ingufu utangira kwangirika bikaba bitangiye uri gusanwa ibyo byose ni ibibazo bituma duhaguruka twicare kugira ngo ibidukikije tubibungabunge ari nako tubungabunga nyine amagara y'impunzi dushinzwe
twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku myuzure imaze iminsi yibasiye ibice bimwe by'u Rwanda ndetse n'iby'u Burundi umutumirwa wacu hakaba ari Ministre Mukantabana Serafina nashinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi mu Rwanda iki kiganiro ni ikiganiro gihijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika reka noneho tujye kuri telefone twakire uwa mbere Jean Luc uranyumva
ndakumva neza
wiriwe neza
wiriwe
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo naba mfite ndashima ahubwo ndashima cyane Leta y'u Rwanda abayobozi bacu kuko iyo habaye nk'ikibazo cy'imvura nyinshi yateye ikibazo bahita bihutira cyane gutabara abaturage abanyarwanda ariko kino kibazo wenda igitekerezo natanga hari nk'igihe wenda haba hari abantu bashobora kwitwaza nk'iki kibazo cyabaye bakaba bagira nk'abaturage cyangwa abanyarwanda bakaba bagira ibyo babarya cyangwa babaka
gute
tuvuga ko umuturage yaba agize nk'ikibazo ari cyane cyane nk'abantu bashobora kuza kwitwaza n'ibi by'ibiza akaza avuga ati ngenda afasha abantu kandi mu by'ukuri wenda kana atari afite ibindi yitwaje inyuma hari ibintu bajya badukangurira cyane niyo mpamvu dukunda abayobozi bacu cyane cyane baba batubwiye mbere y'uko biba ariko ugasanga noneho ikibazo kiri mu myumvire ugasanga nk'umuntu atuye ahantu ati simpava ati basogokuru niho batuye ariko kandi ugasanga nanone Leta yacu abayobozi bacu bashyizeho n'imidugudu kugira ngo ba bantu bari mu manegeka babashe kuvamo bajye mu midugudu ariko nanone ugasanga mu myumvire yabo ntabwo bashaka kurekura aha hantu
ndumva Jean Luc muri make uburunganira Ministre Mukantabana ku byo yamaze kuvuga ibyo byo gutura mu manegeka amabwiriza aba yatanzwe kuba abantu babwiwe ko hari ikibazo gishobora kuvuka bakababurira hakiri kare nagira ngo dusobanure neza muri make abo uvuga bashobora kwitwaza ibihe nk'ibi ngibi bakaba bagerageza kubikoresha mu bundi buryo wavuga neza ibyari byo kugira ngo nawe abyumve ko bashobora kubikumira
hari nk'igihe umuntu yaza yitwaje ko yarari wenda muri bariya ashaka wenda ko nawe bagira icyo bamuha kandi itararimo
bande bamuhase kuko umuntu abagiye gufasha ntabwo ndimo gusobanukirwa neza keretse
hari nk'igihe n'umuntu wenda tuvuge nta kintu afite yabona nk'ibi biza bije agahita yihutira kugira ngo ajye yishyire muri ba bandi
abagomba gufashwa
abagomba gufashwa aho naho nashaka kuvuga
nahoze ngira ngo ni umuntu uza aje gufasha
noneho nkabazana icyo gihe iyo bigaragaye gutyo nka ministre wenda nk'abayobozi bo hasi icyo gihe bigenda gutya
reka turamuha umwanya gusubize reka tubanze twakire na Blaise
murakoze
Jean-Luc Blaise uranyumva
ndakumva
iwiriwe neza urahagana he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wifuza kugeza kuri madame ministre Mukantabana
ariko ikibazo ngiye mfite mbaza ministre nuko nige nemeranya nawe tubye binarizi sinemera ko icyo kintu uko ashobora kugominisinga izina rya ministeri ari ministeri ishobora kurwanya ibintu ahubwo ni ministeri ishobora gufasha abantu bahuye n'ikiza ministeri igomba gufasha abantu bahuye n'ibiza ntabwo ari ministeri igomba kuvuga ngo igiye gufasha ngo ngengeye kurwanya ibintu icyo kintu cyabaye ntiwakirwanya ahubwo ikintu bagomba kongeramo ni ubufasha bagafasha abantu kuko ikiza n'igiti cyaguriye abantu kiba cyabaguriye byarangiye ahubwo baba baje gufasha nta kuvuga ngo yarwanya ikiza kandi ikiza cyarangije kuba urumva ko ibyo tuvuze ntabwo ari ministeri yo kurwanya urwanya ikintu kitaraba none se n'ibindi kintu kiba cyabaye wakirwanya ikindi kintu navuga nanone noneho ko nk'ibyo nk'iyo mihanda iri ahantu igihugu cyacu gikiye mu misozi ntabwo wafata igihugu cyacu ngo uragikimura ngo uragishyira ahantu wenda tuvuge ngo harambuye mu butayu imisozi iramanuye kandi igafungiye imihanda noneho se imihanda yuko batayimura bavuga ngo imihanda iri ahantu hari ibiza ngo bayimure yose niba yafunze nicyo kibazo nari mfite nabwira ministeri yongera ko ni ubufasha bo ntabwo ari ukuvuga ngo bararwanya ngo barwanye ikiza ntabwo bashobora kubirwanya ngo babirangize babirwanya n'umuhanda bawimura ni ukuvuga ngo bamara abantu bose igihugu cyose bakimura ikintu bakora ngo ni ugufasha abantu bahuye n'ibiza kuko ikiza nta muntu kwihamagara kuko niba ari bimura n'ibiza uwo muhanda bawimura kiriya kiraro cya Nyabarongo bakimura aho bongera ubufasha bwo gufasha abantu baba bahuye n'izo ngorane
urakoze Blaise reka ubwo noneho duhe ijambo madame Mukantabana banze asubize Jean-Luc cyangwa se agira icyo avuga ku byo Jean-Luc na Blaise bamaze kuvuga madame Mukantabana
reka ngira ngo ndabanza gushima Jean-Luc na Blaise babashije hari ibitekerezo bimwe batanze nuko Jean-Luc yashimye leta nibyo leta yakoze ibishoboka rwose byose kugira ngo ibe hafi yabariya bantu bahuye n'ibibazo ibatabare ibafashe hari icyo yari yavuze Jean-Luc numvise asa n'uhindura gato ariko njyewe nagira ngo nanagifashe nk'ikibazo kandi ngira ngo nanakivuge kuko mu by'ukuri tubigaye tugikoresha by'imicungire y'ibiza twanakivuzeho kuko hari abantu barusarurira mu nduru ashobora kumva ati ibiza birabaye agahita yirukanka tuyingiye gufasha akaba yahita ku bantu n'agaseke n'agace turi mu ntereza ngiye gufasha bahuye n'ibiza ibyo ngibyo bikunze kubaho no mu miryango mpuzamahanga ugasanga agiye kwandika amabaruwa avuga ati ngiye gusabira abantu bahuye n'ibiza niyo mpamvu itegeko ryagiyeho kugira ngo rigene uburyo ushaka gufasha abikora ntabwo ashobora guhaguka ngo agiye gushaka ubufasha atabanje kutunyuraho ngo abiherebwe n'uburenganzira ibyo rero ngira ngo abashaka gufasha muri ibi bibazo bagomba no kubikora bagendeye ku byo itegeko riteganya ntagire ugenda ngo ajye kurya abandi banyarwanda yitwaje ibiza byabaye ngira ngo rero iki ngicyo nacyo cyumvikane nubwo Jean-Luc atageze aho ngo akigira ikibazo ariko hari ikibazo nk'icyo cyabaho akaba ariyo mpamvu hari abantu benshi bakomeje kuduhamagara batubwira ko bifuza gufasha ko tubohereza uko babikora kugira ngo baba bihanganye ntabwo twanga abafasha abandi ariko ndagira ngo ejo dushobora kubagezaho uburyo n'ubunoze bashobora kuba babikoramo kugira ngo hatagira ababihishamo bagakora ibindi bishakiye bitwaje akaza abandi bahuye nako
kugira ngo ntabaciye mu ijambo kugira ngo nyine bajye gufasha muzabaha nk'icyangombwa gituma bigaragara ko mufatanyije nabo cyangwa kugira ngo batihisha nyine muri icyo kiza bakajya
kuvuga ngo niba hari abantu bashaka gufasha abashaka gufasha ubundi nk'imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango itegamiye kuri leta ishaka gufasha ibona uburenganzira bwo kubikora kandi nabwo icyo gihe duteranye turavuga tuti wowe urafasha noneho kugira ngo badafasha mu kintu kimwe gusa bakaba bagabanye n'aho bafasha tuvuge niba ari uvuga ati imyenda yazana amasafuriya akaba ari ayo masafuriya niba ari uvuga ati imyenda yazana matora akaba ari matora niba ari uvuga ati ndazana ikimeze akaba ari icyo niba ari uvuga ati ndazana ibiryo agomba kubanza kumenya niba byujuje ubuziranenge kandi niba atari bya bintu bishobora kuza ngo bipfire aho ngaho bizagere nuko bigenewe bishobora kumuhitamo hari kondisiyo zihari ziteganyijwe ufasha afashwamo niba ari uvuga ati ndafite amafaranga ntabwo ari ugupfa kuba ngo hari umuntu runaka ngo yashyizeho konti nk'uko wakutarira umwe mfate nk'urugero nk'aho muri amerika akagira umuntu uvuga ati nshyizeho konti yo gufasha abantu bahuye n'ibibazo za gakenke ibyo ntabwo tubyemera ni ukuvuga ngo niba hariho konti yagiye yo gufasha abantu tuzayimenyesha abantu aba ariyo yonyine ikoraho kuko iyo ari konti igomba gukontororwa bakamenya amafaranga yagiyeho bakamenya n'uko azaba yakoresheje kugira ngo tumenye ko uwafashije wese nawe agira icyizere cy'uko ibyo yafashije byageze ku bishinzwe niba ari ibintu bitari amafaranga bikaba bizwi ahantu bibikwa n'uburyo bitangwa ku buryo hataza amakajagari ibyo ngibyo rero ngira ngo abenshi bari bakunze guhamagara nabwo wenda bakumviraho mukumva ko kuba tutarababwiye ngo nimuzane ibyo mushaka kuzana atari uburangare ahubwo ari uko biba bigomba kunozwa kugira ngo bikorwe mu buryo nta wundi buriye ubyurira ngo akore ibindi
Jean Luc yaravuze n'abantu ngo bashobora kwishyira mu bantu bagomba gufashwa kandi
bashobora kugenda bakiyitirira ko nabo bahuye n'ibiza ibyo ngibyo ntabwo byo bishoboka keretse agiye asabiriza ariko hano mu Rwanda ho ntabwo yabikora kuko byo gusabiriza ntibirimo hari abashobora kubikora bashobora kugirengeka akagenda nk'abasabiriza bashobora kuvuga ati noneho kugira ngo mbonye ibyo reka mvuge yuko navuye muri gakenke ko nasenyewe nagize gute ariko ibyo ngibyo inzego z'ibanze zihita zibona vuba cyane cyane ko n'inzego z'umutekano ziba zihari kugira ngo zimenye ibyo byose n'ikintu cyo gusabiriza ngira ngo nubwo kitabura ku isi hose ushobora guhura n'umuntu umwe cyangwa babiri ariko ibyo ntabwo twakigira ikibazo igihe rusange ngo tuvuge ngo abantu tugiye gutangira gusabiriza aribyo bitwaje ikindi ni uko ku bijyanye n'aho ibiza bibaye muri bya bindi bikorwa byandura ako kanya habaho no kugera aho hantu ibintu byabereye hakabarurwa bahuye n'ibibazo hagakorwa amarisi agaragara midimari yakoze dufatanyije n'inzego z'ibanze z'abantu baba bahuye n'ibibazo bakaba bazwi ku buryo ntawuza ngo yidometse muri rite cyangwa se ntawe ushobora gushyiramo umuntu utahuye n'ibintu ibyo ngibyo byo ni ibintu biba byakozwe biba biri kure ntabwo no kujya gufasha ntabwo ari ugupfa gufata ibintu ngo ujugunye ngo uguhereze abantu bahuye n'ibiza ibintu bitanga bihabwa n'uwabaruwe ubigenewe kandi mu kubarurwa haba hagiye n'inzego zitandukanye ku buryo ntawibagirana cyangwa ntawe yigisha ngo bashyiremo ku bibazo bya Blaise ndumva yari afite ari ikibazo kunyitura minisiteri ubundi ni minisiteri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi mu micungire y'ibiza rero nk'uko yabaye nk'ubivuga habamo byose habamo gukumira habamo gukubira no kugabanya ubukana bita mu gifaransa disaster reduction ibyo bikaba ari nabyo tunashyiramo imbaraga kuko ubundi mu by'ukuri ushoboye gukumira ibiza ukagabanya ubukana bwabyo kubikumira nicyo kiba cyiza kinatuma utanga amafaranga makeya kurusha uko wahora wiyicariye urindiriye ko ibiza biza hanyuma ujye gufasha ujye gutabara kugabanya ubukana bwabyo nabyo ugomba kuba warabiteguye ku buryo uvuga uti kiriya kiza nikiramuka kinabaye nubwo nagikumiriye ariko kikaba byibuze kize kugira ingaruka nkeya kubo cyabaye ibyo nabyo birakorwa ni nabyo dushyiramo imbaraga cyane noneho ariko nanoneho iyo ibiza bibaye birumvikana kuko minisiteri nayo ishinzwe gufasha ishinzwe gutabara haba gutabara by'ibanze ari byo navugaga ya response kuko guhita ujya ibintu byabaye ukareba bimeze gutese wahungabanye uvuze ikiniki ibyo byose byo gutuma umuntu abaho mu minsi ya mbere noneho akaza gutabara cyangwa gusana ibyandijwe n'ibiza aribyo mu cyongereza bita recovery and rehabilitation ni ukuvuga ngo byo ni ugusana mu buryo burambye bya bintu byari byangijwe n'ibiza imicungire y'ibiza rero igira ibihe bitandukanye igira ibyiciro bitandukanye ibyo byose minisiteri yabikomatanya buri kintu kigakorwa mu gihe cyacyo ikijyanye n'imihanda yavugaga koko nk'ejo bundi imihanda yari yafunzwe birumvikana ko gufunga imihanda ntabwo ari ukujena abaturage ahubwo ni muri bwa buryo bwo gukumira n'ibindi biza byaba buriya hari igihe biza biba ariko bikazana n'ibindi ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo wabona umuhanda uri gutenguka ngo noneho ngo ushore nk'abantu nibyo byakozwe kugira ngo imihanda iri gutenguka babanze barebe bayige bamenye uburyo ki idashobora kuba yagira uwo ihitana bikaba bisaba rero ko ubushishozi ariyo mpamvu imihanda yari yafunzwe ikindi nanone mu buryo bwo gusana mu buryo burambye nabwo niho haheruka avuga ko uyu muhanda utashoboye amazi aya n'aya ubutaha wakorwa n'iki ari naho akenshi abantu bakunze kugaragaza bati wenda hariya birakenera kwagura umuhanda uyu n'uyu bagashyiramo niba hari harimo amabize atwara amazi wenda hakaba ikiraro ibyo ni ibintu biteganyijwe hakoze hahita hakorwa imigozi bizakorwa bishoboka ko umuhanda bashobora kutawimura ariko bakawigiza hejuru nabyo birashoboka ibi ngibi ni ukuvuga ngo nyuma y'ibi bibaye hari n'ibindi bikomeza bigakorerwaho bareba uburyo ki ibikorwa remezo byarushaho kugira ubudahangarwa ku biza biba byabaye
ni ukuvuga ko mukorana na minisiteri nyinshi zitandukanye mu bintu byinshi nyine
ngiye kubabwira ni uko ibiza ni ikintu kirebwa na buri wese nubwo hariho minisiteri sibyo minisiteri dukora icyo navuga ko ari nka guhuza ibikorwa gukordona ariko ubundi inshingano zo gukumira ibiza no kurwanya ibiza biri muri minisiteri zitandukanye muho yewe n'abikorera bafite iyo nshingano tugendeye kuri idepresi y'abanyamandurabukungu ya kabiri ni uko kurwanya ibiza gukumira no kugabanya ubukana bw'ibiza no kubirwanya biri muri sekiteri zose umuturage hari ibyo asabwa uwikorera ku giti cye hari ibyo asabwa institutioni buri minisiteri runaka hari ibyo isabwa hari n'igikora bijyanye n'inshingano yazo n'imiryango mpuzamahanga nta buri wese afite uburyo ahura n'ibiza n'uko agomba kubiteganyiriza no kubirwanya niyo mpamvu muri uko gusana muri uko kujya kureba ibyo byose twebwe tubagezaho done ubundi buri muntu aba afite gahunda agomba gukora igihe kugeza biba byabaye cyangwa bishobora kuba
Ndadi y'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Sanga twakire ku murongo wa telefone William uranyumva uri Kigali nawe
urenge wendi Gisenyi mu karere ka Rubavu
uri Gisenyi wowe ikibazo cyawe cyangwa icyitekerezo
ikibazo nyine mu bazi minisitiri kanabana kuko leta nabi itagira ngo irwanye ingaruka z'ibiza cyangwa se ikumire ibiza ariko nabyo ukababona byarahinduye isura uburyo biza bikarwanya kuko bikangiza ibintu byinshi hari n'aho bigira ubundi biza bidakwiriye kuhagera kandi ari ahantu heza ariko bigasiga bifitanye abantu cyangwa se ibintu byinshi izihe ngamba zirambye kandi zihamye baha nk'abaturage kugira ngo birinde ibyo biza bihe bibe byakangiza bijya guhitana ibintu byinshi n'ibindi bitubona ikindi cya kabiri hari ukuntu usanga abantu bagezweho n'ibiza ku bintu bijyanye n'imfashanyo babona nk'imfashanyo z'ibiringiti bakabona nk'amatafiriya ibiribwa bikabageraho bitinze kandi ntushobora kurya ngo utariye izihe ngamba zafatwa ku biribwa bijya bibageraho mbere noneho wabona uko bajya muri bya biringiti babahaye
nanjye urakoze William ndeka bwo ndamukanye turaragusubiza twakire na Rurangwa.
Yego, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Nitwa Rurangwa Pacifique. Njyewe nk'uko nabivuze ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Gusa njye nashaka gutanga igitekerezo. Nashaka gutanga igitekerezo kuri minisita kuri ibintu bigendanye n'ibiza. Mu by'ukuri tumaze igihe kinini duhura n'ibiza bikomeye bidutwara ubuzima bw'abantu, ariko minisiteri igahora ivuga ko hari ibintu runaka, hari ingamba runaka bafata. Njyewe ku bwanjye numva minisiteri yari ikwiye gushyiraho ingamba zihamye mu rwego rwo gukumira ibyo biza. Urugero ndatanga nk'abaturage bakiri mu manegeka muri high risk zone, leta yari ifite gahunda y'uko abaturage bose batuye aho hantu manegeka bahava. Ariko iyo urebye usanga hari abaturage rubanda rugufi badashobora kwivana aho hantu ngo bagende bubake amazu mu midugudu. Umva rero ko leta yari ikwiye kuba ifati ya mbere, nibura abaturage bagafashwa kuva aho hantu muri ayo manegeka aho hantu batuye hadakwiriye, bagafashwa kuva aho hantu leta idategereje ko abo bantu bazabona ubushobozi bw'ubwabo bakivana aho ngaho. Hamwe n'ibyo rero numva leta yari ikwiye gufata mu by'ukuri ingamba zihamye nk'uko mugenzi wanjye yarakibajije. Ingamba zihamye kandi zirambye z'igihe kirekire, naho ubundi bitabaye iby'ubuzima bw'abantu bakomeza kubangirikira kandi ba bandi badafite n'ubundi bushobozi bwo kwivana aho ngaho.
Urakoze cyane rwose Rurangwa. Ubwo nawe reka mutuhe ijambo noneho Ministre Madame Mukantabana basubize mwembi, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Jimmy. Ndabashimira nabo kuba bavuga ko urebye hari ibintu bagenda bagarukaho mbona ari ngombwa. William aravuga ati ingamba zihari mu by'ukuri rwose nagira ngo nizeze William ko aramutse aje yasanga ingamba zose zihari, n'izo atatekereza zose zirahari. Ngira ngo ikibazo gihari ni cyacyo n'igishingiye kuri ya myumvire cyo kugira ngo ingamba zihari zishyirwe mu bikorwa neza nk'uko zateganyijwe. Ikindi cya kabiri tutakirengagiza, hari ingamba z'igihe gitoya, hari izo mu gihe kiringaniye, hari n'iz'igihe kirekire. Hari ibibaho mukajyana nta ngamba zaba zihari, ariko ari ukubera yuko ni ingamba z'igihe kirekire bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga biba bisaba. Numva ko namuha nk'urugero w'ahantu abantu bakunze kuvuga nka Nyabugogo inyigo yaho yakozwe kuva mbere, kuva ikibazo cyaboneka hakozwe inyigo y'ukuntu Nyabugogo izamuka, y'ukuntu ikorwa, y'ukuntu umuhanda wapfuye ari urukorwa n'iki. Ariko ibyo byose wabireba ugasanga ni ibintu bifite amafaranga menshi bigomba gukorwa mu byiciro. Hari igihe rero bashobora kwicara kuba ati nta kiri kubaho ko tutabonye iki kiraro cya Nyabugogo moderine cyazamuka. Urebye kuri master plan hari ikiraro giteganyijwe, kuko nanyo giteganyijwe no kuvuga ngo ntabwo turi gukora ubuntu bupfuye buhita ushobora kongera gupfa ejo bundi cyangwa uzasenya ejo bundi. Ni ukuvuga ngo ibyakorwa nko mu mujyi bikorwa bigendeye no kuri master plan iteganyijwe, ibyo rero bikaba bigenewe amafaranga menshi bigomba gukorwa mu byiciro. Ibindi ni namuhamo nk'urugero, nk'ubungubu hari nanasubiza wenda no gatoya suguha ntabwo ari uguha kumva yuko gushyigikira abagituye mu manegeka, ariko hari nk'ahantu twagiye duhura n'ibibazo bimwe na bimwe ugasanga ko kuvana abantu mu manegeka ari ukuzimura. Urebye nka district yose nk'aho muri Gakenke, urebye ko imisozi ihari ukihanamye sinzi niba uje nihaze, ariko benshi numva bagiye banyura ku muhanda wa Kigali Rubavu barahazi. Ndabona ko iriya misozi yose kugira ngo wiringire ko nta muntu uri mu manegeka, ni ukuvuga ngo abantu bose batuye mu misozi urabavanayo ubashakire imidugudu ubona aho batuye bajya kureba neza ubona natwe twarabyiboneye tugiyeyo turi gushaka ahantu haba hameze neza washyira abantu bajya kureba ugasanga aho uri bubakire mu kibaya ahashobora kuba imyuzure nubashyira ku bumeze bigasaba ahantu haterekereye hatazajya imyuzure ariko hatazanariduka wajya kure ugasanga ahantu ni hakeye wagenda wagera muri Muhanga nawe ugasanga ni uko bimeze muri ya misozi ya Ndiza na yo hose nawe kukura bari abantu bose mu misozi kubona ibibanza bibereye ugasanga birafata igihe birasaba inyigo kuko urashaka kubona ikibanza kitari mu mazi kitazajyaho kitazasaya ariko nanone kuri wa muntu mu musozi aho uzatenguka ni ukuvuga ngo topografi imiterere y'igihugu cyacu nayo ubwayo iraruhanije ariko si ukuvuga ko bidashoboka gusa ni ukusobanura yuko ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe ngo uravuze ngo uyu munsi ngiye gukora abantu mu manegeka ijoro rimwe umunsi umwe ubibe byarangije abaturage badukundiye bakagira imyumvire myiza nabo ntibaturushe kugira ngo ikibazo kizarangira ariko ntavuga ngo kirarangira umunsi umwe kuko kwaba ari ukubeshya abantu ikindi cya kabiri numva Rurangwa yavuze ngira ngo muhumurizeho kandi mbwire abantu babimenye ni uko mu ngamba zo gukura abantu mu manegeka hari bikorwa mu buryo butandukanye icya mbere bari abaturage bavuga rubanda rugufi rudashoboye hano dufite gahunda y'ibyiciro abari mu byiciro n'ubundi bisanzwe bifashwa na leta iyo bigiye kujya mu mudugudu arafashwa ubundi kujya mu mudugudu baguha ikibanza mu mudugudu ugatanga ingurane ni ukuvuga ngo niba baguhaye metero zingahe mu mudugudu iyo ikibanza cyo mu mudugudu urayitanga muri bwa butaka bwawe bunegetse wenda batereho ishyamba noneho nawe ubona ikibanza ariko noneho hari na wa wundi usanga ahantu atuye hadashobora kubyara valeri y'ikibanza yabonye ni ukuvuga ngo nta kintu afite buri ubu ngubu leta n'ubundi iramurebera ikamuha ikibanza ndetse n'inzu mu mudugudu
ese ubwo mbibarije akabazo gatoya ntabaciye mu ijambo
wa wundi mwe nubwo waduteye ikibazo wa wundi ushoboye mbyaduye ikibanza ngikiriye tanga ingurane mwubake abo rero ugasanga ariyo basa n'abafiketi ibirenge kuko hari buri wese iyo bigeze mu gufashwa hari ubwira ngo natwe twese nimudufashe ariko bikumvikana yuko ntabwo dushobora gushyigikira iyo gahunda yo kuvuga ngo buri muntu wese nafashwe kuko hari na gahunda yo kwigira no kwihesha agaciro buri wese akanguriwe gukangukira
none se madame ministre ko
ntabwo rwose najya mubwire ko rubanda rugufi abantu batishoboye basanzwe bareberwa na leta ntabwo tubabwira ngo nimujye kugura ibibanza turabafasha tukabajyana mu mudugudu ndetse bagahabwa n'inzu iyo bidashoboye ko bigaragara ko badashobora kwiyubakira
ndabyumva ko abo bantu bashobora gufatanya na leta kuko bakumvira amabwiriza ariko se agiye aho mu mudugudu agatanga cya kibanza cye yasambuye yari afite akayitangaho ingurane icyo gihe yatungwa n'iki arya icyo ari aho ngaho mu mudugudu ababonye ikibanza yenda abonye n'inzu ariko se nyuma atungwa n'iki
ibyo mvuga wa wundi nyine bigaragara ko natanga agasambu gatoya yari afite ko atazabona ikimutunga uwo ni wa wundi urebererwa na leta uhabwa ikibanza mu mudugudu ku buntu ndetse akaba yanabona n'inzu yubatse
none se azatungwa
barabizi ko dufite site nyinshi zimaze kuzura zituyeho abantu bavuye mu manegeka bagiye baza babona amazu yubatswe na leta ifatishijwe n'umuganda w'abaturage ariko leta ikamuha inzu yuzuye ifunga ugenda baguhereza imfunguzo
aho nagira ngo nsobanukirwe
ingurane ni wa wundi nk'uko waba ufite isambu umusozi munini ugaragara yuko ushobora gukuraho igice kikishyura cya kibanza ubundi kandi ntiwicwe n'inzara ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa ku buryo biba byizwe neza ntabwo babwira buri wese ngo tanga ibyo ufite byose sigare uri mbokoboko uje gutera mu mudugudu
ndabyumva ariko none satungwa n'iki nyine yarahongaho muri iyo nzu nubwo ibifunze akaba afite aho atungiye umuryango we atungwa n'iki retira mugaburira bigenda gute
ya masambu yabo ntabwo bakuyuta
asubira akajya guhinga
n'ubundi bwa butaka yashyize hahandi uba ari ubwe usanga abashobora kugenda akabuhinga akabubyaza umusaruro uwo musaruro kuko n'ubundi wari usanzwe umutunga ugakomeza ukamutunga ariko ba bandi batagira namba n'ubundi dusanzwe dufite abantu bari mu byiciro bifashwa na leta n'abantu b'abasaza batishoboye b'incike dusanzwe dufite abantu bari muri icyo kigero bafashwa bafite amafaranga bagenerwa batunga ku kwezi akaba yabafasha abandi bakaba bahabwa imirimo ibabyarira inyungu buri kwezi iyo mirimo nayo ikabatunga abandi bakaba bagenda bakigishwa n'imyuga ku buryo bashobora nabo ubwabo kwihangira imirimo ishobora kubatunga dufite gahunda yo kurengera abatishoboye ndende iba muri Minaroke ireba buri muturage wese na buri cyiciro arimo abakeneye mu cyiciro gikeneye gufashwa bagafashwa kandi ngira ngo kugeza uyu munsi bifatwa neza ikibigaragaza ni ukuntu usanga ngira ngo uzakurikirije niya nyakubahwa perezida wa repubulika yamanutse yasuye abaturage ugere ukuntu ari abaturage bo hasi aribo bamwishimiye bamugaragariza bati nari nishwe na bwaki nabonye inka nari ngize guta nari iriyo ntabwo ari ibintu by'amadisikuru ni ibintu biba bigaragara biboneka umuntu ashobora kuza akakubwira ati dore uyu nguyu yari apfuye none yabaye nyiramatama kubera yuko yabonye inka yabonye iki afite ibimutunga
mbere yuko dusubira ku murongo wa telefone nagira ngo hari kabazo William yari yabajije avuga ati mu byerekeranye no gufasha avuga ati umuntu nyine baramuha ibiringiti amasafuriya n'ibindi ati biribwa byagiye bibanza
agira ngo ngisubizeho ndumva ibiribwa ntabwo mu by'ukuri bitinda William ikibazo yagize ngira ngo wenda ashobora kuba yarebeye ku bantu bo muri za muhanda aho kubera imihanda yari yafunze amakamyo yabuze hanyuma kugira ngo ajyane ibiribwa ariko ku busanzwe nibyo tugitse ibitari ibiribwa kubera yuko biba biri muri sitoke zacu za midimari twakoze amasoko hirya no hino ahita yegera site duhita tubijyana ariko ibiribwa bikajyanwa na minagri usanga akenshi bikererwaho nk'umunsi umwe cyangwa se amasaha angahe ntabwo bitinda mu by'ukuri kuko muri aya masaha 28 uretse ibihe bidasanzwe imihanda yari yapfuye ibiribwa biba byabagezeho
Ni radio rero ijuru rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu ni ministre Serafina Mukantabana ushinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi mu Rwanda nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Johnson uranyumva wiriwe neza igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo muri makeya kuko ndabona hasigaye umwanya mutoya turebe uko twahana abandi ijambo
mbere na mbere nabanza gushimira minisita ku bisobanuro atanze ariko nkamubaza ku kibazo icyo arimo yitanga imyumvire abo batuye mu mugeka ni gute bubaka kandi hari ubuyobozi bubareberera icya kabiri halo
yego turakumva komeza
icya kabiri nashaka kumubaza kuri ibyo bavuga ngo abahuwe n'ibiza by'umwihariko b'abakene ngo hari icyo babafasha ngewe iyo ngiye kureba asanga n'ibyo yazanga imirimo babashyiriraho ngo bakabibigisha bibera hehe bikorwa ryari ko tutajya tubibona kuko hariho benshi usanga abafashijwe ahubwo hagafashwa abandi icyo nacyo ni ikibazo ubwacyo naho ibyo byo kuvuga ngo urugero ngo nka Nyabugogo nka Kigali ubwayo yubatse mu manegeka ahubwo leta yafata uburyo yategura aho ayo mazi anyura kuko amazu yose ndakeka ntabwo bayasambuye ngo ni uko ari mu manegeka naho ibyerekeranye ibiza biratwugarije buri wese ni ugushyiramo imbaraga kandi kindi mu myubakire ubuyobozi guhera mu nzego z'ibanze bukajya bukurikirana ko umuturage wubatse ayubatse byemewe kandi yubatse ahantu hemewe. Murakoze igitekerezo cyanjye nicyo
urakoze cyane Johnson. Mbere yuko agusubiza reka tubanze twakire na ntawe nanze turi kumwe.
Hello.
Yego yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nanjye ni mwari n'igitekerezo mfite. Nka leta cyangwa se n'ikigo gishinzwe ibiza n'impunzi mu demari, iyo ibiza bigaragaye gutyo, haba igihe usanze wenda bari kwita kuri bamwe ugasanga wenda abantu ni nka 30 bafite ikibazo, ariko ugasanga yitaye kuri 15, ese abandi ibitekerezo yuko babayeho bate?
Abantu
ikindi kibazo urareba nka kiriya kigo gishinzwe ibyinuza iby'imiterere y'ikirere, uko igira ikirere kigenda gihinduka, ntago ku maradiyo bajya babikishaho bimwe na rimwe batwende umunsi ari umuco, nyuma ya saa sita haraboneka ibicu bivanze n'imvura. Amaradiyo n'icyabereyeho niho tukura amakuru menshi, baze babivuga. None hari igihe wenda imvura iragwa cyane umuturage nawe akabimenya. Nka nijoro wenda bakavuga bati nijoro haraboneka imvura nyinshi, none ku buryo wenda n'umuntu yaba atuye mu manegeka akareba uko abigenza avuga ati nyamaze imvura iragwa akicara yiteguye.
Ariko wari uvuze ko amaradiyo abitangaza, none uragira ngo hakorwe iki?
Abitangaza ni rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe. Nagira ngo mbese icyo kigo kibishinzwe gishinzwe imiterere y'imibereho y'ikirere igihori bivuga ibivuga ni cyo abanyamakuru bashinzwe babihozeho tubimenye.
Urakoze cyane rwose ntawe nanze. Ubwo reka tuhe umwanya Madame Mukantabana abasubize.
Murakoze bashimire Johnson ntawe nanze ku bitekerezo batanze, hanyuma ku bijyanye n'ibyo ya Johnson yabajije by'imyumvire yavuga ati abaturage bajya kubaka mu manegeka ubuyobozi bureba hehe, icyo ni ikibazo umuntu yakibaza, ariko kidaha uburenganzira wowe umuturage ujya kubaka mu manegeka uhareba ngo uvuge ngo ndahatura, ngo ubwo umuyobozi ntacyo yambwiye ngo biravuga yuko njye nahatura. Ngira ngo mbere na mbere hari responsabilite yawe nk'umuturage uri kubaka utabihera uburenganzira, cyangwa se ntabwo ugomba gutegereza ngo baze bambwire ngo bikubate hano, kandi icya mbere leta yakoze ni uko yagaragaza hari amanegeka.
Ariko bashobora kuba habaguza, bashobora kubabuza kuhatura. Ndavuze nti bashobora kubahagarika batangiye kubaka babona ko hashobora kuzabaviramo ingorane.
Barababuza ngira ngo rwose ni nayo impamvu ngira ngo ahubwo uranadufasha, kuko ni nayo abantu bunze n'impamvu rimwe na rimwe hari n'abasenyerwa ko hari abiba umugono leta akagenda kubaka akitwaza ngo wajya kumva bamusenyera bamukuye ahameze nabi, ndetse ngo ko umushefu mukuru w'umudugudu yari yambonye, ndetse ko kanaka yari yambonye. Umuyobozi w'ibanze wamubonye ashobora guhanirwa ubwo burangare, ariko ntabwo biha uburenganzira abandi bubatse mu buryo butemewe n'amategeko ngo akomeze yubake cyangwa ngo ature ngo yitwaze ngo ni uko ngo batari bankane. Itegeko rirahari ry'imiturire, uko abantu batagomba kubambuka mu manegeka birazwi. Ntabwo rero abantu bagomba kwirirwa bakina nk'injangwe n'imbeba bacungane ngo n'umuyobozi ngo ubwo umuyobozi atambonye ngo reka mubake, noneho n'ibi kugwaho ngo wa muyobozi nahanwe ngo kubera ko wubatse atareba azahanirwa uburangare, ariko kuba wowe wubatse ubizi neza kuri kubaka mu buryo bwo kwiba ntabwo byakubuza ko nawe kuguhura n'ingaruka zacyo. Ikindi ni uko yabagize ikibazo cy'imirimo batanga mu by'ukuri ngira ngo
muri make cyane ndabona isaha igeze yo gusohoza. Igihe kitubanye gitoya rwose, twagombaga gukomeza tukabiganiraho, ariko ndabona amasaha agiye. Sawa ntacyo murakoze ubwo mu kutumikira uriya ntawe nanze wifuzaga ko abashinzwe iby'ibihe nabo bajya babaha amakuru buri gihe uko yaba harimwe na rimwe. Nkaba nshimiye rero Madame Ministre kuri iki kiganiro tugiranye, namwe mwese abaduteze amatwi n'abatanze ibibazo n'ibitekerezo, murakoze cyane, mugira ibihe byiza.